akugoberere onungamye mu mbeera zonna.
Mukama wakedde wentu nkwebaza nnyo okumpisa mu nzikiza nze bw'otyo n'onjuna Mukama. Kankwagale nnyo bwentyo nkusute nkubunya amawanga era nze kankujulire bwebaze ebyo by'okola amawanga gakuyimuse osaanira okusinzanga bulijjo.
Bwe nkuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna. Bwe nkuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna.
Bingi binjolekedde ate nga bisomboza nnyo. Taata saba obiwugule ebyo kubanga ndi munafu nnyo ndaba. Nze kusaba onungamye Mukama nkole by'oyagala. Entalo zinwanire kubanga z'amaanyi abalabe bange bangi.
Saba ompe obukuumi bwanneme okuzikirira. Kuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna. Bwe nkuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna.
Basula njala bambi abanjo kwambala nita. Nze kusabo kabirira obulamu bwabwe bafune kusanyu bafule bamanyi omwoyo wabalungamye bakujulire mukwebaza okusanyuka n'essuubi biva gy'oli.
Kuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna. Bwe nkuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna. Bwe nkuyita Mukama ompitabe ne bwe mba ngudde onnyimuse. Saba nkugoberere onungamye mu mbeera zonna.